tushipie kusangizo butumwa abatura geburwanda mukomerere muri Yesu iyo niyo damu sho yacu tuzishima hamwe namwe dusanganiye Yesu Shima hamwe namwe dusanganiye Yesu tumwitegure ajie kuza bidatinze kutujana. Shima hamwe namwe dusanganiye Yesu tumwitegure ajie kuza bidatinze kutujana tuzishima hamwe namwe dusanganiye Yesu tumwitegure Hey,